Yeah, it's a boy one maker. Yeah, yeah. Micro, let's go.
Ambuye, oh, nabwela ine mwana wanu atate. Nabwela ine pamaso panu. Ambuye, oh, kulugile ni atate. Oh, kulugile ni Ambuye, nitokoza kamba kachifundo chanu paine munatuma Yesu mwana wanu kuzandivela ine kundicho sela machi mwanga ose nekuti nipeze ine chibulu muso sopano Ambuye ndongoledwa ine mwana wanu Ambuye Nabwela ine mwana wanu atate Nabwela ine pamaso panu Ambuye oh, kulugile ni atate Zindu za uchimo Zosiana nipoza mbili mbili Nipempacha uta mundi kulukile Ne mwana wanu
Liza tate
Komaso atate Mundi talise Ne mwana wanu
Ambuye
Ambuye Nabwela ine mwana wanu atake Nabwela ine pamaso panu Ambuye oh, kulugile
ni
atake
Give me Lord. Thank you, God.